Obulumi wafete tulichimu Maziga tukabye gaweddemu Emirimu mugwanga tegirimu Abajina babale kwe balonde munno Tusana tukolere wamu Omuwavu n'omumpi tusechimu Ani alitujuna nga ffe twevuddemu Bana Uganda tununule gwanga
Tulinze enkyuka kyuka Tetufunye enkyuka kyuka
Bana Uganda
tulete enkyuka kyuka
Bana Uganda tununule gwanga
yaffe
Tulinze enkyuka kyuka Tetufunye enkyuka kyuka Tulete enkyuka kyuka
Bana Uganda tununule gwanga yaffe
Okuvaayo n'enjogera ko boy Uganda yakyuka mazima Eryali egwanga lyaffe balitudde lifuuke egwanga lyaffe Okuva ko yagikulembera Eno Uganda gyeyagaliza Olwakwata emmundu n'ajja Alinga eyagigula ssebo Tiwavaako omwana yaddako Bagifudde yasikirano Ayogerako oyo gwe bajjawo Abavuganya ne basiba ssebo Naye mulumizza obulamu bwaffe Mususo kweyagaliza Bana Uganda basinga bafudde Lwakubavuganya Kati mubalumba kubisawe byanyonyi Lwakubavuganya no
Tulinze enkyuka kyuka Tetufunye enkyuka kyuka Tulete enkyuka kyuka
Bana Uganda tununule gwanga
lyaffe
Tulinze enkyuka kyuka Tetufunye enkyuka kyuka Tulete enkyuka kyuka
Bana Uganda tununule gwanga lyaffe
Wano mwe Kenya ne mwategeka kalulu NUP ne bakuba kalulu Kyokka ensonyi mwazifula obusungu Ne musalawo mufuge ne mundu Amazima tuwulira obusungu Kubanga eggwanga lyaffe lyennyini liri mbiwundu Ffe tugezezaako kusaba Mungu Atutase kugasajja gamukwata mundu We muligenda tuli kuba embuutu Abaana tuli bagamba nti wali dikiteeta Muwaza twalwana Ng'eggwanga mulimalawo Emirimu tegikyaliwo Education yagwawo Enguzi yasingawo Efuga bbiri eririwo Eddagala terikyaliyo Bana Uganda bafa bufi Kuluno ffe tusazeewo Bana Uganda katununule gwanga
Tulinze enkyuka kyuka Tetufunye enkyuka kyuka Tulete enkyuka kyuka
Bana Uganda tununule gwanga lyaffe
Tulinze enkyuka kyuka Tetufunye enkyuka kyuka Tulete enkyuka kyuka
Bana Uganda